Questo prodotto è un prodotto di
mu mwaka ogwokubiri ogwa Daliyo Kabaka, mu mwezi ogw'omukaaga, ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye, ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kagayi nabbi Erizerubbaberi mutabani wa Siyalutyeri ow'essaza lya Yuda, n'eri Yosuwa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu, nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, abantu bano boogera nti kaakano si kye kiseera ffe okujja, ekiseera eky'okuzimbiramu ennyumba ya Mukama. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi nga kyogera nti, kye kiseera mmwe bennyini okubeera mu nnyumba zammwe ezibikiddwako, ennyumba eno ng'ebeera awo ng'erekeddwawo.
Yesu abantu batera okugamba si kye kiseera eky'okunoonya eby'omu
nyumba
ya Mukama eno kiseera kya kuzimba yange, sirina we nsula, oli mugwange tekutambula, naye kama n'agamba nti bwe bagamba bwe
batyo,
ye nnyumba yiga erekeddwawo bwezi bo nga baagala okusimba ezange,
kino
kirowoozeeko bwe
mu
Bakolinso ekisooka sura ey'okusatu onyole 16 Mukama akuyita yeekaalu ye, ate mu Bakolinso ekisooka esuula eyokubiri ey'omukaaga bakuyita yeekaalu y'omwoyo
wange,
naye ofaayo ojja kugizimba
yo.
Naye nyumba ya Mukama yongotesaawo wetukuza bwenkanaki? Kubanga gwe tonna bakkebera buzibu ki bwasigala mu nnyumba yo ng'erimu ekibi? Omubiri gw'ogwo gwalwala okuba ennyumba ye nga si mwere, nga mulimu obutali
butuukirivu,
kuba kale bw'asiŋŋana nga waguddewo omulala n'ayingiramu, twegomba kw'ensi n'ebirungi
ebyo.
Olowooza ye Mukama ennyumba ye alowooza atya okugira essaawa?
Buli
kirowoozo ekijja ne kiyingirawo. Na yeke nyumba yuko ujireza.
Yet you have abandoned his house.
Wabda kumugamba kusimbi.
You tell him to build your own house.
Kumugamba kwe moro.
You tell him to give you a car.
Yeku nukiriza na kobe ili moro.
But you have never accepted yourself to be a car.
Mudambu zamba wanga.
Which moves you all nations.
Kukumu mtu kubayagala sinzira mungu.
For the Holy Spirit wants to base
you. Umere moro ka.
And you become a car.
Mudambu zamba wangu kukira yu.
Which moves nations to speak.
Abalabata mbuse emizimu.
Others move demons around. Mungu
wa duwani.
There are many people.
Batu zimu emizimu mii.
They are filled with many demons.
And
they go cast them in different places. But the very Holy Spirit, he wanted you
to
as you go to spread it everywhere.
When you
the word of the kingdom of God. But now, when you would have built the house, it's not right.
You say,
Lord, it's not the time.
So what
I'm
talking
about, I cannot first give up adultery. You must build me a house of my own, Lord.
Don't
first make me
real.
But other woman now give me what to feed on.
I don't know, yeah.
This one now.
And there are only a mess of
she puts very well water.
Man has his own. He doesn't
want to apart. He
really
want God to align and cleanse them. That's why he has said.
In fact, number six,
the time to build the house.
Time to make their
own look good. When the house of God has been abandoned.
We
only speak of the house of God. We don't speak of the
pure.
We don't speak of ourselves.
We
need so much in
us.
I want God to build for me. And I want a car. But what have I done to the house of God? We know you are the temple of the
Lord
and the temple of His Spirit. But you refuse to
accept
it. As you painted it very well. And you
released
it all and writing. But when he comes to that house,
that
he
will
live at him. He
feels
the peace to dwell in you.
Have
you ever thought of that? Imagine of a house.
And the roof will be
so sweet as spending
a
weekend there.
Oh,
they don't sweep it, they don't clean it.
Ubuli jinga tewe kuhusiwa.
Mwaka
mna bado yozangu kuli
yoyo. Kujio
kwe ba kama tito wili.
When you come and sleep, what you feel?
Katibiruza kuku.
Now imagine yourself.
Uli yekalio mwiwa.
At the temple of the living God.
Nyinga mbuku mwi muka sasa
sulumani. Is a lot of a kind of dark.
Buruza yao mwiwa.
How you feel God feels how?
Genyumbe.
And that how?
Ereketuwa.
In abandon.
Don't
mind to
blame.
You
see that
you clearly see. You said, Lord.
I'm coming to prove.
I'm
coming to prove. I'm coming to prove. I'm coming
to prove. I'm coming to prove. I'm coming
yes, we have a
great
deal. Some
of us that is admiration that much.
He enters
a lot in his house.
Yes, we have a
great deal.
Yes, it said that.
But it's not a time for you.
You
build your own house.
And
the one of God has been appointed. Let's do like that. And we reason with God.
They said I even
reason with God on his table as called in Isaiah.
118.
Come and we reason together. When you come to reason with him,
drop
unrighteousness, all the works like that. And
you
say, Lord, I am going to align your house.
And people,
I break, put in order my home. My wife, my children.
Because
the married woman who and the husband.
And
you try on your house. Every time you find
where
it is.
When I say that, we have to say, what you are
there,
said that
you and you reason with God,
you can get a number of ideas.
Also, if you also align yourself,
when
you are God is work yourself,
if it's a bit of
a good example, you are his
workman. What is that woman?
When you claim
that
he goes in
your
work,
it is that balance.
Let us balance.
Let's try
to balance. And you do his
work.
It will do ours.
Yes, he was
praised.
Praise
Jesus. Abandon his house.
Ingira muri kitasana.
Every evil, just intervene.
Kale nno bwati bwayogera Mukama w'eggye nti mulowooze amakubo gammwe. Mwasiga bingi ne mukungula bitono.
Kati ogenda okulaba. Kati omuteekamu. Kati gyoggyamu amagoba
tegalisi.
Kati wano wafa okuzibu.
Bwe
nnyumba ye wateeka. Wabula kweyagala gwe. Alagire ennyumba ye waka embereberemu.
Naye
agenda okukebera mu nyumba ye
ng'emmere
ekigambo temuyinza okulya naye kubanga akugamba ali ku mutima gwe akonkola mu kubigulira essula ey'okusatu ali ku mutima akonkola omukulira wayigire mulyeko mwenna agenda okutuuka yiyo nga teri wadde ekigambo ekyo munaalya
naye
oba talina bya genda okukebera tuteresiwe wadde musitowa akabere
wadde
kati ate gwe n'omugambe mukama eberengawo emmere suleke kadde empya eyingire
nika
gwe tolina byoyingiza mu gwe byagenda okujja temuli mmere omanye agenda n'agaaba onakulawo n'ayingira
gyolyango
kati yandibadde anyumyako nayo bigambo ennyumba ya Mukama ebeerera ate ngeki bya fiziko byanjibwa naye waliwo nekutasenya
obwoyo
egamba ng'omuntu tasumula mu bigambo by'awulira nebyayogera njagadde okutegeera ndi Mukama akubanja ennyumba yeeyo
demands you his house, that it will be clean, that is you yourself. In your heart, you lay there clean white sheets. That is the breast of righteousness, which comes from hearing and hearing what is called. As it looks on the heart,
enter
in the room,
they
are white sheets.
But
you don't lay that face there. And the sheets on that face, on that
hand,
they are filled with holes.
You understand
it is of holes. Remember the righteousness of
holes.
It comes from faith.
It comes
from hearing and hearing the word of God.
I have
many concerns. See how you have been working on it. Now the heart.
You
have not
arranged.
And when he reads it in the sitting room, what is it? You know the sitting room in you? That is your head, your brain, and the mind.
Yes, you know what?
Praise
Jesus.
The sitting room is full of health.
There was no more to do with the
word. The way he sits to drink water is nothing.
Because many times we've been chasing
the hardest.
But your
house not being ready.
You
pick so much.
You
take your phone because you're not there. The house itself is not prepared. Now this marriage, they have no right time.
Big time that
think of eating. I have spoken like that.
You
want to pay a best up. You have no his time. The house of the Holy Spirit, that is you. And that is
you.
The problem your physical work out there.
Thank
so much on that word.
Now
check in your heart and
sing it.
That's wrong, yes. The room of God.
Now,
perhaps the heart is hard. Check in the sitting room.
I
speak between your mind and brain. If God comes, can you hear him?
Or
when he comes, you open. You hear.
That comes
when he reaches the brain.
So
can you connect?
No
and you will come here and you will open so
enter
the room. And if you lay the room very well, but the sitting room itself is leaking.
Everything
enters that water.
I see
the righteousness of the evil spirits.
Yes, you must
praise
here. Now
think so much of yourself.
Mwasiga bingi ne mukungula bitono muri anaye te mukuta
akati lokuba naye mu moyo
because you in spirit
so far yokuza mwe ku motegeri
don't mind to meditate upon the word of God to understand it
na yinga kan ko ku emere ku isiku na
to is to give you food on earth and don't get satisfied
ngumuri ade yinga
prinza and you eat but you can't get satisfied
ina ikate kula
and
era abalokole wano balwokingirawo nyo
kasabe
kunenja
okulya
ekulya wandiwadde ekyemisana
kati
kinatumale naye ngeri olwa tukuse era
tulimba
si kyekigendulwa kya mukama
ndipo
akuba naye kuwulya omwoyo n'otakikuta buli mwoyo kyekigambo n'otakitegeera ate n'otajugira kubuuza kukitegeera wajjawo obutakuta mu nsi omwo agenda otuukayo nga
rumu
temuli
mmereyesu
yebazibuolowooza
nnyo
kaga yesula esooko lunye lwa mukaaga munywa naye temukutabye munywa mwambala naye tewali abuguma
kubanga naye emyambalo ebino byatugamba naffe okwambala ayagala ku yeekaalu ye
enjiri
mazima mu kiwato y'omu kifuba nga ddala naye byoyambala enjiri temuli wadde mu ngeri kati ekivaamu oyambala ye lisibula engoye olumu osigaza bbe obazabe obulamu nekubeera bwimba ati olwokuba ennyumba
wagirekawoolowooza
nnyo ku nyumba ya mukama
ate
nga oli mulimu gwa mukama okkirize byakugamba byobaokolaakugamba nti ennyumba ye gyalebooti okikole bwoti
tuli mukagayi essula essooko lino lwa mukaaga naye afuna empeera afuna okugiteeka mu nsawo eyawumukawumuka
nakati olwokuba naye mu mwoyo lwakuwa ekigambo wokiteeka waliko
ebikulikuliramu
bwongo bwalonadde ebirowoozo by'ensi naye nga ddeeno mu nsawo zoteekamu nga mujjamu
ebiro
osigala olina obu
naye
ng'ate kuziteeka mu nsawo ng'ojjamu ebiro oyinza n'okukebera kweno
nokatemuli
kikuze kumpa ekikuli kijja kitya baba akafuna omusala gagwala ataano nga wajjawo ekizibu kya mitwalo musana ekyo kiba
kikuzebakigenda
tekireka
amukangunaate
kireka wala akenganondera kuba ennyumba ye wagirekawaawo buli kimu kiyingiramu ekibba byatereseemu byakuwadde ekanga totonzeewo na bukuumi
erimu
nonga yagamba nti wekuume nga wekala enyini yekuwe atukola n'okukulemera ebintu nosigala mu bikole naye nga ensawo oteekamu mulimu n'abamu abaasala abba waka nga agiddeyo muli ekikumbe
nagenda
ng'alonza kijjabeera
nedda
ekikuli kiryengeri ekijjamu
gyekuwe
okola ebikwalo gwo
nabo
bazizza 15 ziba zaatulya ogenda otuuka ekanga kaana
kalwaukaaga
n'amakere
nagamuganokulako
ekikumi15 kwegamba mukama asobola okukubira ku mbeera
eyo
bwe nga tova mu mbeera
ojyako
kubanga naawe ennyumba ye naye wagireka mu mbeera era emirimu gye mulimu gwegwe weerekaawo okyosanga kyosanga gyotambulira osalawo ennyo nnyo naye tomukkiriza kusalawo
kuguaye
naawe kutambulinde ogenda kulaba ku bituli mu nsawe yesu
yebazibuolowooza
nnyo mukama asobola okuziba ebikuli singa tukomawo ne kuzimba ennyumba ye kubanga tetujja azimba bizimbe tobe nnyinkula ennyumba gy'abantu b'okuza atajagala kubbala kuba era nga gw'osiiga akayumbako n'okasiiga kunalange ne katereera bulungi nnyo tekaliko newankubadde ebbala tuzimba ennyumba
sebuteekako
levu tuleeta biringi naye tweyamukama okutereeza
buyesu
yebazibuolowooza nyo kutigambe
kaga yesula esooka n'olumiriri lwa musanvu agamba bwati bwayogera mukama w'eggye nti mulowooze amakubo gammwe mulinnye ku lusozi muleete emiti muzimbe enyumba
nti mugende mulinye ku lusozi mulete emiti muzimbe enyumba olwali kukyanoonya miti n'okunkuzuula ekirabo kyo oba tonnakizuula zuula ettaffaali lisobola
okukuyanaomunayinza
okubaaakuweebigambo ebibuka empaji okuzimba
kigenkige
tunoonya tunoonya ebigambo ebitukuzimba ebitukuza
otandika
okwezimbaunaku olwokuna okutandika wiki abakyala bagenda kuba nga batudde nabo mu kafo abajja kuba ne musumba
robine
ne mubulizi w'enjayire abagezaako okwekuŋŋaanya mu kigambo azimbe ennyumba ya mukama naffe abasajja tujja kuba tunawe twasoose tukolemu ebibinja
binoensonga
emu baliyo obunafu buli sayidi bwerina musanga ne ku bakyala banno abaana basumbwa nnyo nabo bakubulire
ebibalinaabo
ate ne basigale mu kigambo ganino omanye okaugundawanya nane nabo baalaba
mubwabwe
akati ekyo kyekigenda okutegesaawo embeera
eyoba
bwe tubeeramu otunaku musajja wamabali balina
obumumabo
tebalina bizibuebasikolubana kuyo waliyo n'abayusa era bayusiza naye nga balemedde mu kigambo kubanga tebalina ozimba ennyumba ya ne mukama azimba eyo taliwo obukuumi yesu yebazio tolekawo nyumba ya mukama kugolooza okuzimbayo buli nyumba ya mukama olina okwekolamu oli mulimu gwe olina okukkiriza omulimu gwe abakolemu
kukkirire
tuli mukaga yesuula esooka n'olunyi tuli kwa munaana nange ndikisanyukira era ndigulumizibwa bw'ayogera mukama mwasuubira bingi
kakati agambye nti bonaaba ozimba ennyumba genda kukisanyukira ogamba wajjawo emirembe wakati
wuyinza
okuba tobaddeko wadde n'omuzimu
okukutawe
bunga olowooza aliwo omuzimu ogundemesa okukola muzimu
gungobagwe
omuzimu gubaseye mukama
mwenyini
ajeru nabamu ebituli munsawe kakati nogenda kamenye omuzimu oyinza menya emizimu emyangaaga nga tekuyiwaaubira nzisinze mutawala balina otalole mukama akomulokole wemunye ebbanga te nobadde osabire era obadde osabire nyo emizimu n'ogikubakuba nogibanyaba kati jonna
nekigaawabula
yalekawo ennyumba ya mukama mukamawe
naye
n'alekawo eyi era yalekawo omulimu gwa mukama naye mukamawe
naera
yakulubonyabonye omayisa eyi yatukanko ebiro nga sisitaani
yatubonyabonyewabula
mukama enyini yagikwana nakikola yabagana okukola sitaani nga yebitandikiza ne bava kumulamu ati bwe yalaba mukama ajja okubakuba ye sitaani natuuka n'agenda golowooza sitaani yagenda nabibagiro sitaani yali yava
babiro
yesu yebazinajjero n'abononera emirembe eyalaba mukama ajja okubakuba bamusiŋŋaanayo sitaani ava mu bizibu najja musanyiro n'alyonoola
ati
bwalaba mukama
adduka
mu bizibu ng'akulindira mu bizibu
eyo
kandi oba musanyu bakusindikiriza mu bizibu
gyakulindira
naye ng'akulumba mu ssanyu n'otandika okubisanyiramu
ngolanga
yesu yeosolowooza nnyo
kugwe
oyinza okuba obadde omenya naye
kaneaaisibekutaa
werowoozeeko
kaga yesula esooka olunyiri lwa mwenda mwasuubira bingi kale laba neyiba bitono
akati okola bizinesi awo nokola
ddiini And if it is of 1 million, and you get only 100,000. And you say, look, who cost me?
You expect
much and you'd rather get little.
Because
you left his house there. There is a responsibility he has on that house he gave you.
I am going to move on.
I am going to go to the house.
Jesus, when you may want to do that,
you think of
it upon
your body.
nze nsobola okukola ku kyenjagala n'ojja okasukaale
akoma wanaga
oere oliko nyumba yange gyenkolye era nze banne mundekera akukuyikangira eno nyumba
yo
mukama mwenyini nanyini mba nga gyabakoti nebotinze balina n'okunda
olugezikezikoze
ku nyumba kale era tugenda kubeera ku ekyo omwoyo olijja
musomalo
naye ennyumba yamukama yewagikola wali kawusibu olina n'okuyinza kumungi okukola
kuagamba
leka osinga ku nyumba yamulange nsizaa zinateekako zimala nga mpaka mumpe
nendabibwamunaye
kaeyebwe yali abikumi akiiaulijayagala omanyi olugezigezi nooliko
mukati
nojaliko nyumba ya mukama
ate
okimanyi ti mukama akubanja nokubanga
wabwe
yali
akikwatanyumba
ye kubanja obutuukirivu era bonna abatakusasula agenda kubagubamu ku nnaku
olwe babeere mwere
tagenda kubawa nyumba kuba badde okimanyiko kuba enaajabya enyumba enaajabya wajata nga tebakola
butuukirivu
aba agenda kukubanja bwabatte agamba nti singa okola
obutuukirivu
wakujjamu eno wendala njogera ku mubiri
omulala
kuba eno gye tuli muddembiya gye yatuwa naye mwayagala tubeere
naye
nsindikamu omwoyo
tubeere mu babiri
kati gwate wewulira ngaolimu wekkaana nyiniyo
nze
ogenda olaba fesi yenyumba
emitoteredeabagenyi
webatugiraosalako
bwofuna
obulamu obuwandikako ekizibu kyetulina njagadde kaleka olwaliko
katubaleetetugeremakubanga
oyinza okuba oba tukirowooza tukiwogerako ere kuisoma tuyegalo kya mukama tubyogere niba tulowooza nayina engeri
gyajagala
olyokirowooza era alikona ebiragiro nayambalaakyalanabagabanemwabalebemusajja namwe
bwewatiyomu
ne bamuwe engeri naye mwanaate obuyinza bwojuwulirako uli oyagala kammini olowooza ngu ogwali munyumba
eyoera
nti gwe nanyini katugende kwano katono mubakolisa
ekyokutugenda
kubatuza era okatutambire
wae
abakolinso ekyokubiri essula yakutaano n'olunya olusooka lugamba kubanga tumanyi nti obanga ennyumba yaffe ey'ensiisira y'omu nsi eryabizibwa tulina yazimbibwa eva eri katonda
tulina yazimbibwa eva eri katonda nti eyo ennyumba yagituwa tubeere nayo wawabula kubeera nayo wa saawa yonna yonna naye mwenyini agala abeere mubeeremu atya ayogera mbaluma essula y'omunaana olunyiriyuno olwabimu omukaga omwoyo ajja niyekobaana n'omwoyo nasinzire omu okwogera okwegayira
but we did that sit on the right
side. Now
this body is the temple.
So
we are given a temple from heaven.
But
when we get out of this one, this one has aged.
And
you know how it gets aged. It sheds.
You can hear you go,
it reaches them and it weakens. You begin to walk all like that.
Yes, you will.
Praise Jesus.
And what the
termites have done to eat.
At this
stage,
it is
destroyed any time.
I don't know
whether it strikes it
like. But
the angels of death had also known the plan that they strike it with.
When the house falling
down there.
But
the Lord says,
it has
honored
him
in our spirits and our bodies.
Have
you ever read that scripture? As we are in this temple, we expect to be given the second one.
And
then we are given it when we are still here, when we get born again.
So I can
see that they don't take it from you. Most of them,
when
give this body, we never paid.
What do you say?
None of us paid.
We
expected us to work that we pay
him. That's
where the prayer says
that
forgive us of our debts.
Forgive us of our debts.
Even
oli mu nyumba ya landlord kyogikola obumoni obutukusa obuteeka wansi ate ne wansi
tuli mu Bakolinso ekisokesero ya wa
20
kubanga mwagulibwa na muwendo
nti omusajja yawaayo n'omusayi
omuko
omwenda wadde bali wabikunde
wabasitan
osobola okwagala abakazi
boyagaaera
waliwo nirenenga okwemula naye kalibe okuba yakugula
alyokalaba akabakaira
n'ekigambo
kyemukozesaawakimanyi
okugenda kubembulakugamba mulokole lyawo naye gwetukimanyaayekalo ya mukama era nga bakugula na muwendo mungi akati kwowulira obuyinza okukola buli kyoko mulimu nelonsalawo okunyiga omwe kukanga kugamba
olwaki
ebyaku ebiragiro mu nyumba yimu onyigira nyigira omanye ebiyita mu busungu okuyigira mu nyumba
eyo
muyitamu buli kirowoozo
ekyoomuntu
bwakunyiza noba nga tusakulekerawo kunyiga oyinza otutandika oba mutemu oba ngende mufumbe
I've used
the
I can go and expose my privacy to them.
So put up that you have
to
do that. You know what you don't
want
to believe
you want to.
That is the temple.
Because God bought the temple.
Kubanga mwagulibwa na muwendo kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe
eyoluzungu
egamba nti for ye are bought with the price therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's.
Yes, you are the
praise, yes.
Kale kakano
nokuba
mwagulibwa n'omuwendo
musenga
mu Katonda ekitiibwa
mubiri
gyammwe ne mwoyo gwammwe ebyo ebya Katonda byonna omwoyo gugwe omubiri gugwe Yesu yebazibwa naye kati weebuuze obuyinza bw'obadde olina ku mubiri obuyinza bwokka era nga buli kyotunulako ogamba
claim it is yours.
It is real.
The eye is mine.
Yeah.
It's mine.
Mumwagwa.
The mouth is mine.
Makuru ganga. It's a jata.
The eye is mine and I will walk there all night.
Mugamba wo bwinobuyinza buli obungi nga tomanyi nakumanya bakugula luda kale okusooka era yabuwa ebitundu bino era ennyumba yeyagizimba era tewaliyo ng'akola bino nga bwavuga mu zabbuli Yes, dear, was
raised Jesus.
The man is
what is the temple.
Yes, you are a cousin
of
the year,
but the
woman is a bad
How can I mean?
You can say
that
you have been in
the
world. The plants of that. What the cassava?
We have cut twisted and Mr.
Nepita, ekyanda okujja ku nsi, ne ku nsozi, ne ku ŋŋaano, ne ku mwenge, ne ku mafuta, ne ku ebyo ettaka bye libala, ne ku bantu, ku nsolo, ne ku mirimu gyonna egy'engalo.
Olw'okulekawo ennyumba ye, aleeta ekyanda. Ekyanda ekyo, kwe kukala kw'ebintu nga bibadde binaaleero
ebyo. They were about to write.
Or when
they were about to grow. If this happens so much,
what the money is up in Uganda,
our prophet in Uganda,
that had
begun to get that problem.
And
they used to buy so much, and now all the flowers are off. Down.
But if we ever ask
what has happened. Don't mind your own things alone.
Don't mind your own things.
Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own things. Don't mind your own
house to fulfill his work. But the one who began it is ready to fulfill and finish it. We always speak of that. The Lord began it with work. He began in whole. He began a good work in me, in you. And I will go and accomplish it. If you look at your business alone, your shop, what the moon wants, if you know your party, then come and tell you what you want to work. God is workmanship yourself.
Tulimkagai esula esoko lingelo kumi na lumu.
Agai chapter 1 verse 11.
Lingelo kumi na lumu. Awo Zerubbabeli mutabani wa Shealtiel, ne Yesuwa mutabani wa Yekozadaki, kabona asinga obukulu, wamu n'abantu bonna abafisseewo, ne bagondera eddoboozi lya Mukama Katonda waabwe, n'ebigambo bya Kagai nabbi, Mukama Katonda waabwe bwe yamutuma. Abantu ne batya mu maaso ga Mukama. Awo Kagai omubaka wa Mukama n'agamba abantu ng'ayima mu bubaka bwa Mukama nti, nze ndi wamu nammwe, bw'ayogera Mukama. Awo Mukama n'akibuulisa omwe gwa Zerubbabeli. Awo Mukama n'akubiriza omwoyo gwa Zerubbabeli mutabani wa Shealtieli ow'essaza lya Yuda, n'omwoyo gwa Yosuwa mutabani wa Yekozadaki kabona asinga obukulu, n'omwoyo gw'abantu bonna abaali bafisseewo, ne bajja ne bakola omulimu mu nnyumba ya Mukama w'eggye Katonda waabwe.
Yesu yeebazibweyemyoyo gyaffe Mukama ayongera akukubiriza. Yes, he was to
praise Jesus.
What about the Lord?
Where you have a witness,
come as look back and put to
God can remind you.
Take a cubit. And I tell you,
where
the
Spirit is reminding you.
Cubit, don't walk on us.
As you have done,
I told him that you have done him.
All on the seal of the Holy Ghost.
Who must go to take it?
That
the Holy Spirit will come.
The temple of God.
But the Bible is not going to refuse
something.
It's
going to refuse you to leave it quickly.
We need to cubit it at one time.
The steering of up of the Lord.
Mukama
wanted so much to stand
You are not going to be able to do this. Ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kagai nabbi nga kyogera nti, gamba nno Zerubbabeli mutabani wa Shealtieli ow'essaza lya Yuda, ne Yosuwa mutabani wa Yekozadaki kabona asinga obukulu, n'abantu abafisseewo ng'oyogera nti, ani asigadde mu mmwe eyalaba ennyumba eno mu kitiibwa kyayo ekyasooka?
N'abuuza n'agamba, ani mufi? Ajukire kanisa nyumba eno kanisa ekitiibwa kyayo ekyasooka? Ani ajukire emikolo gya ani asigadde omukulu akyajukirira? Ekkanisa ejubeeranga
etya?
Bayibuli etulaga baalinga bumu, basanga kimu mu mwoyo, era basabanga essaala Mukama n'alyoka abongera byo bye beetaaga. Y'omu bwetabwa Mukama n'abuuliza kati abuuliza ekibuuzo, ani asigadde omukulu ayinza okutuukira ekkanisa gye yabeeranga, ennyumba eyo yabeeranga mu kitiibwa kyayo, n'amaanyi agala kitambulirangako, ani atali omukulu
ajyaye
mutuufu?
I have long no one remembers.
Obuoliawo
master there.
Within the pastor, who's still the child and the offering,
about not one, but you're
supposed to be the
Now they are pastors.
I'm not going to be able to do it.
Nti ekyasigaddeyo omulundi gumu, ekiseera kitono, nkankanye eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu
kaakati bw'anaaba akoleka akaseera asigaddeyo
katonwakankanya
eggulu n'ensi mubebulani 12 bayibuli ennyonnyola egigambe atugendeyo buli bw'aba nkankanya eggulu kyekiba kyeddiridde asigaddeyo akaseera
katono
asobole okukola omulimu ogugwayigeze
akankanye
eggulu
wamu n'ensi
ebulani esula ya 12 abaebulaniya essula y'ekumi n'ebbiri n'olunyiri lwa
25
mwekuume obutagaananga ayogera kubanga bali bwe bataalokoka bwe baamugaana oyo eyabalabula ng'ayima mu nsi fe abakuba oyo atulabula ng'ayima mu ggulu tulisinga nnyo obutalokoka
jenuli yali ku nsi mukama
wafumenyere
mu kusooka kulye yagira mulembe gwa
mose
n'alabula omulundi gwaffe ogw'okulala ye mwenyini yajja ku nsi n'alabula kaakati asinzira mu ggulu ng'alabula kati bwe tutawulira oyo asinzira mu ggulu okulaba
abaebulaniya 12:26 eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri naye kaakano yasuubiza ng'ayogera nti ekyasigadde omulundi gumu ndinyeenya si nsi yokka naye era n'eggulu
kaakati omulundi gwaddamu
okunyeenyatanyeenya
nsi yokka wabula anyeenya
neakugamba
pita
ekyokuseeseeuluno
okunyeenya
kulukulijja
yongera musome wansi obulire
abaebulaniya essula 12:27 n'ekyo nti ekyasigadde omulundi gumu kitegeeza okuggibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa ng'ebyakolebwa ebitakankanyizibwa biryoke bibeerewo kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa tubenga n'ekisa kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya
abamu bagibuuzaye mwenyini kwe muli
ogwoye
mwenyini yalimu ennyanja yesu
yebazibuluubuuze
ku nyumba
lubuuza
nnyumba oba
otambulaebaseewagooda
lubuuza
ku nyumba ya mukama gwe mwenyini nyumba yo
gwe mulimu gwe
oba
olowooza ku
mirimu
lowooza ne kugwa
mukama
atuuseewo okukulamu
obwatuddemu
Kagayi essula y'okubiri n'olunyiri lwa 7 ndikankanya amawanga gonna n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja
bino byetwegomba byonna
byonna
ajja kubijja okwasana nebita
ekyokutandika
omule 10 paka
15
kununo yasuubiza n'okusaanyaawo okubisaanuusa ensi n'ebigirimu
byonakati
ebyegombebwa
byonna
bijja kuggwa oba weegomba weerowoozi ogambe naye omwoyo we mbakogobe mu nze neŋŋaana okuba yeekaalu ya mukama binaabira bijja ku
kkomee
kama takugaana nga kukwagalakono
newankubadde
nnyo
takugaana
nga
kukujeeta
naye tokubanga mukwano
weweerabira
mukwano gwa katonda gwago bweokubeera yeekaalu ya mukama kigambo kikulu
Natule mkaga hii esula yu kubili nuru nyiru wa msambu.
Agai chapter 2 verse 7.
Elandi jusa enyumbeno echitiwa bayogeda mukama owe. Mukama owe nchi. Efeza yani. Nesabu yani. Bayogeda mukama owe nchi.
Efeza yani.
All is mine.
Nesabu wangu.
And silver is mine.
Nake tuwe komba. Sina mjamu.
Thing we desire is not even ours.
Na uliyo lo mnana. Efeza yani. Nesabu yani. Bayogeda mukama owe nchi. Echitiwa eche nyumba eno. Eche oluba nyumba. Chiri singa echiti chiri echa soka. Bayogira mkama weche.
Yes, we must
praise Jesus.
Fenga kenyumba ya mkama.
It was the house of God.
Uliya kenyumba kuchisimu.
And then first was in the building.
Gabo tuwajida mkusa mkusa
mkusa. That is from most where how it is.
Raya miranga ya chiti wa chiti.
It was always of glory.
Ilati wamana mkaka ingira mkusa
mkusa. In the most holy place.
Nenye kuduwa chiti mkusa.
But why is it like this?
Gabo tupa chiti mkusa mkutima mkusa.
In the holy place that is
your house. Where is
the rightful. Yes,
you want me to follow.
The place for righteousness.
Why you get out with your
if there enters every meditation you come
across.
Every work you feel just enters in there.
So the what you feel what you come up with
glory of God upon your life.
But right for the other
when you see us.
What was the room is
over and meditated wrong.
And then you the Bible
put it down. Suffered or beaten.
What is that? It is a complete
understood and right in the holy place.
Yes, we have
praise Jesus.
So, regard
our brethren.
Mukama yasubiza.
God promised.
Nechitiba chekanisa.
That the glory of the church.
Nishoru panyuma.
The church of glory.
Inakubati ya wakumyo.
Great time.
Sitya. Nizimbe ni anayuwa.
Not the building of glasses.
Ah.
No.
Ngabu kibaru.
As other thing.
Fewe nini.
We ourselves.
Sitya ni taina wa nakuita kuku watatu.
As though he's going to pass to touch
you. Nukwa the spirit. Nechitiba
ya wakumyo.
Mungu
Holy Spirit sits in you.
Adam is the
where does demon pass?
Look at what way
is the problem.
In
us,
the
Holy Spirit went aside.
You
never had any glory.
And
you have no glory.
Oh,
God, take and
strength
you.
Satan has
in every aspect.
What we need to see,
you are not glory. You are not. The glory. Is to be
filled.
God puts the awe upon your life. Puts fire
and
watches over you by angels. And places a glory upon you as a child. And ministering angels to you.
As you're
moving, they fear you.
People
sees you from far, they say.
You are going to
destroy us, Son of God. Fire,
you don't
see any glory in you.
Hagai chapter 9. Era mu kifo kino mwendibwa emirembe bwayogera Mukama w'eggye. Ku lunaku olw'amakumi abiri mu nnya olw'omwezi olw'omwenda mu mwaka ogwokubiri ogwa Daliyo, ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nabbi nga kyogera nti, bw'ati bwayogera Mukama w'eggye nti, buuza nno bakabona ebyamateeka ng'oyogera nti, omuntu bw'asitula ennyumba, bw'asitula ennyama entukuvu mu kirenge eky'ekyambalo kye, n'akoma ku mmere n'ekirenge kye oba mugoyo oba mwenge oba mafuta oba mmere yonna, kiriba kitukuvu. Bakabona ne baddamu ne boogera nti, nedda.
Agamba nti omuntu bw'akwata n'agiteeka sikaati ate n'agibika ku
munyabuebanukuvu,
ogamba ogenda okulaba nti osika eno omukono osijjayo okugoyo
okukkiriza.
Kiba kitukuvu oba
nti
osinga n'omuntu alina empisa embi yeetakula ebate bwayagala akugulira emmere n'agamba kyakugulira kiba kitukuvu bwakikwatako kisigala kiku alina kazi gye yali atwamu olwaki nyagati okudde
awo Kaggayi n'alyoka ayogera nti, omuntu atali mulongoofu olw'omulambo bw'abanga akomye ku kimu ku ebyo byonna, kiriba ekitali kirongoofu. Bakabona ne baddamu ne boogera nti, kiriba ekitali kirongoofu. Awo Kaggayi n'alyoka addamu n'ayogera nti, abantu bano bwe bali bwe batyo, era eggwanga lino bwe liri bwe lityo mu maaso gange, bw'ayogera Mukama. Era na buli mulimu ogw'emikono gyabwe bwe guli bwe gutyo, n'ekyo kye bakwerayo eyo si kirongoofu.
Kati ekizibu kye tulina
n'agamba
nti olw'okuba gyekaalye
twateekamu ebibi, agamba naffe emirimu gyaffe
kubanga tukola obutali
butuukiuoka
tusuubira
ntitunaagwanaknalaaga
kati n'agamba ngera bw'okoza obutali butuukiuera naye ngoto bw'okwata ku mulimu
nako
si mutuukirivu
era
nako
gulina
ekikoli nga bw'okola obutali
butuukiekyokwatako kibasiiva
era tusobola
kulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Kagai esura eyo kubiri oliva
15.
Kale no mbegayiridde mulowooza okuva leero okudda ennyuma. Ejjinja nga terinnaba kuteekebwa ku jjinja mu yeekaalu ya Mukama.
Tugenda kuddayo olowooza okuva wano.
Then
you came up with
a phone.
Flash
back a little.
I bet you
may
have come up with the news you
put
it. Where is the new? Look at all the
in this place.
And
I'm a kumi abili. Wabangawo kumi
yagenda kusuubira asuubira mitwalo nga abiri
asiŋŋanayo
omulimu gw'osuubira okuwa ssente
nyingi
ate ne zifuuka
bwabutatereera
n'ennyumba ya mukama
butagifa
naye mukama akusaba okudda ku nnyumba
y'ogirongo
gwe mwennyini
kuva
ku mutwe gwe ddiiro
lye
ogendako mu kisenge
kyomutima
omutima gwo ekisenge kyo
kirongoose
birowooza ebibeera bibeere
birungi
eyaleyo
bulungi
asuuka
amatu
oyambaze bulungi
oluggya lweegere
by'oteekemu
engatto
yesu yeebaze
oteekeko
essaawa
mukono
ogwo
mu ddiiro lyabesenga ebeereko engabo
ejja kuba ekuyambako kumanya ebiro n'ebiseera era n'okusobola okulwanagana
obusibiro
byonna okwate wate ejjambya
nakusya
katondo
bere
tekoosa pewo
ejuja
kaggayi essimeyo kubiri olunyi lwa
16
omuntu bwe yajjanga eryessogolero okusena ebita 50 nga mulimu 20 meereere n'abakuba n'okugengewala n'obukuku n'omuzira mu mulimu gwonna ogw'emikono gyammwe
akati katonda bw'aba nga yalumbye
n'alumba
emirimu n'alumba
ennimiro
byogira nti gavumenti yalitajala munsika
teryeati
ngakirino
munsiemusekugankuba
mulungi
ne
kati ayonoonese
kumbe
ekkanisa yemwonoonedde
ddala
ate obaggobe ekimu ekyekumeeyo gwe muli wanguzi
asookakowokubonja
osooka ofuna kaseere ajja n'ebbaasa waba
wakuatalina
nakyayitawo kati
embuzi mwekati
webyamala
okugula eyo
ekadde eri mu nsi n'abyokaagamba
tigenda
kuba
kubabonya
kati ebigenge oteekamu omusako muno omugyewo nga omuti gwe gwagenzi kwata omuti gwamwobyo n'oteeka mu
ttaka
ne guvayo gwo gwenyiringa omuti
gwekugenzifujja
okuteekako bino byonna byemulaba mu nsi biri ku kkanisa era ebbanga
tugenderere
ekkanisa twabivaako teeka ennyumba ya mukama tuzimba
bisiate
ne tubiteeka mu bannyagafu ate bwe tumanuna twanirize mukama
ennyumba
ye tulina n'ebigambo ebyokulaba munaku katungi nga
byewatwanirize
mukama mu
nnyumba ye
ngoko bigere byammwe twanirize mukama mu nnyumba ye
kuyeeno
ate ne mukama ali ku mutima akoko nayagala yingire
enaku
erikugambo ojja yingira wa omanye olutalo olulyawo ekigambo ekyamagezi
kibanga
tukifunzafunza
kagayi essula ey'okubiri n'olunyi lwa
17
era naye temwakyukira bw'ayogera mukama mulowooze mbeegayiridde
mukama yeegayirire ffe kakati awulire naye akoyera
otutukuba
akoye ebisibo by'osiba n'obonaabona ennaku
zonnanaye
awulire
abikoyeuba
omanye okukuba ekkanisa
kuba
endwadde zibadde bano ku nsi
eitawulira
ne mukama
akooyaamulimu
abamu tebafunako wadde
agagala
mulimu afuna kansa ngaasinga ne sirimu
nkuluma
kanawulira
ngaikoyeekanisa
kuba
Tuli Kagai, Esula, Yoko, we don't even come in on another
chapter to the city.
Muro was it, Negai, Okuva, Edo, Okuda, and Yuma, Okuva Kurunaku, Urama Kumiavi, Munya, Uromwensi, Ogomwenda, Okuva Kurunaku, Reversimba, Omsinji, Guayakaria Mukama, Muchiro was it, Ensigo. Zichari mkwanika, wewao, omuzabibu, nomutini, nomukoma mawanga, nomuzeituni, teminabala. Okuva ku lunaku lwa leero, ndiba wa omukisa.
Yesu yebazibwe.
Yes.
Okuva ku lunaku lwa leero.
This day.
Pero uzo bulungi.
I don't know. Ya, 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 ya Tosalibyonna nga tuyita mu linnya erya Mukama waffe Yesu.